qaxootigan oo tan iyo 1990kii ku noolaa xariiqa ayaa maanta u dabaaldegay maalinta qaxootiga adduunka iyadoo munaasabada xuska lagu qabtay xerada Eflaba oo saldhig u ah qaxootigii ugu dambeeyay ee ka soo barakacay abaaraha ku dhufay qaybo ka mid ah Soomaaliya. Inkastoo munaasabada ay ka soo qayb galeen saraakiisha hay'adaha gargaarka iyo wakiilo ka socday dowladda ayaa bulshada qaxootiga waxay dhagaal la raacayeen khudbadaha goobta laga jeedin doono. Balse gargaal ka socday hay'adda WFP ayaa ku dhawaaqay in raashinka gargaarka la kordhin doono 3 bil ee soo aadan, isla markaana dib loo fasaxi doono lacagihii gunnada ahaa ee lagu caawin jiray qaxootiga ee 2 bil ee lasoo dhaafay ay joojisay hay'adda WFP. Waa kan Jarles Ubay oo munaasabadda ka hadlay.
Saafisin loo cadeeya laga bilaabo bishii 4-aad ilaa waqtiga hadda la joogo raashinka bilaha ah ee qaxootiga loo qaybiya maxaan ku dhahdaa wuu yaraaday ondali hoos baa loo dhigay.
However,
si kastaba ha ahaatee,
and this is the better part of it,
laakiin se abaarta wanaagsan soo socda waa kan
that from next month the ration is increasing from 40% to 60%.
Rashinka oo awal 400 la dhimay 400 lagu soo reebay hadda waa la kordhinayaa oo uu noqon doonaa 600.
For a period at least for the next 3 months.
Taasi waxay socon doontaa saddex bilood ee nagu soo aadan.
Baba chakula is close to the heart of every one of us.
Wanaagay kusoo soo qaxootiga kamida baba chakula inuu laabto ku hayo.
It was also stopped from May.
Baba chakula sidoo kale waxaa la joojiyay bishii sanad ama bishii May.
But I'm also happy to announce that from next month.
Waxaan ku faraxsanahay inaan halkan ka saarayo in laga bilaabo bishii soo dhaafto.
Baba chakula is coming back.
Baba chakula inuu soo laabanayo. Baba chakula waa diyaar. Dhanbaynaya.
Sanadkii tagay dhadhaab waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan 130 kun oo qaxooti ah, kuwaas oo ka soo barakacay abaaraha iyo colaadaha ka jira Soomaaliya, taas oo si toos ah saameyn ugu yeelatay gargaarkii samafalka ahaa ee hore loogu caawin jiray qaxootiga ku jira xeryaha. Goobta munaasabadda waxaa hadalla kooban ka jeediyey qaar ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha, kuwaas oo ku baaqay in hay-adaha samafalka ay ballaariyaan u adeegidda qaxootiga ku jira xeryaha.
Bismillah, magacaygu waa Ruqayaa Cabdiraage. Waxaan maanta matalayaa 4 xeero. Maanta waa horta kama naxayno oo waxa weeye dhaqanka anaga waa dhaqan hidiya dhaqan waayo. Qofka hadduu marba hidiya dhaqan u haystana kama naxo, laakiin si uma faraxsanino qaxootinimada anaga baa waxay tahay maanta aan garan laana. Marka waxaan dhihi lahaa hay-adaha dhan ee meesha isku yimaaday iyo dadka deeqbixiyaasha gargaarka bixinaya, maanta maalin qaxootiyaasha ka xun yihiin laba soo marin. Wallaahi xaaf xeeryaha qaxootiga oo mana loo dhamaaday. Waxaad arkaysaa waaga markuu kuu baryo dad, waaga markuu baryo aad moodi waxaa la inay seexanin oo caagada saolasi kala hayo oo kala meel istaagahayo. Marka ma aha inay inti meel la istaagalo iska hadlo la dhaho waxbaan haynaa waxbaa kana waxbaa keera. Horta qaxootiga dadka ka shaqeeya waynay arkaan oo imaadaan xeeryaha qaxootiga. Annagu waxaan qeylo dhalaaminaynaa oo u sheegaynaa maliyiin gargaar in badan baa nala soo hayay. Waan ognahay way mahadsan yihiin hay-adaha inta badan samafalka na soo hayay ee gargaarka na siin haya.
Codka munaasabadan ayaa ku soo aadaya iyadoo aad loo yareeyay gargaarka la siiyo qaxootiga, isla markaana baahiyaha ka jira xeryaha ay yihiin kuwo aad u ballaaran. Cabdisalaam Salas, VOA, Dadaab, Kenya.